kutisha ili tuwe wote 20 bar kurutira fanboy Kombinenga Combination sound man water man maji
Ili kwenda salama
Mbolea nikamwagilia shamba ikanyesha mvua ikanisaidia kumwagilia shamba niliacha maua yanachanua nikatimua narejea natabiria matunda nitajaza gunia nilimtuma batili vine pine pia vilete na visenti kidogo nikasema upipoke Yale mateso wakati niko mbali acha yapite Leo narudi safari tafadhali unipoke
Nilikwenda salama
Saka shilingi Kwanya ridhiki fitina nyingi Hapa kosi vigingi Weli siku nyingi sana Toka niondoke uja niona Ilo lizifanye ukanuna Bila uvumilivu utovuna Mwanangu baba yangu Ama mama yangu Yeye ndo waku vila vyangu Tena bila majungu Nasikia mwanangu tumefana na sura Shamla shamla na mshukuru mungu kukupa subira Japo kuwa wali kusumbua wauza sura
Inadi combination Inadi combination
Wasi wasi wako ukoni tokako wenda Nimempata mwenzako na kuwa pia we uko peke yako